na kunywa pombe kama maji. Bia bia tunakesha kama popo. Naleta vibes kama jozi. Napiga moshi kama konde boy. Wanangu kinondoni tunasemaje? Wanangu elementi tunachezaje? Wanangu mikocheni tunasemaje? Wanangu wakidimbwi tunachezaje? Oya DJ. She wanna run me 24/7 like moto. Oh yeah, do like I do. Them see my style, wanna dress like I do. Them hear my flow, wanna rhyme like I do. All of them wanna do like I do. Make I do like I do. Wanango kariako, tunasemaje? Kitambacho upe, tunachezaje? Wanango wanyegezi, tunasemaje? Wanango wawavuvi, tunachezaje? Oh yeah, DJ. She the one up for me. I make her wet tsunami. If I link her then now.